Ebyongo bitadde ku mabbali ya kitongole ki Intelligent Transport Monitoring System nga kiri wamu ne Ministry y'ebyentambula mu ggwanga. Wamu ne poliisi y'ebidduka bitandise okukola kakuyege oba ziyite kampeyini ez'okwekuuma ku nguudo mu masomero ag'omu kibuga eky'e Kampala okusobola okunyweza okumanyisa abasomi ku ky'okwekuuma ku nguudo bakiyita road safety. Kakuyege ono atuumiddwa Safe Kids, Safe Future. Era abaana abasoba mu bitaano be basomeseddwa okwetoloola mu masomero ana mu kibuga eky'e Kampala. Alan Kwitonda atwala ebyamawulire mu kitongole ki Intelligent Transport Monitoring System asabye abasomi bonna n'abazadde okwongera empisa nga bali ku nguudo okusobola okwekuuma obubenje.
But we're sensitizing about road safety. Era what we did when you said this, we had to kill a good journal, so to get up road safety. So, era to trigger Zavan, going to write a Kukungu, the engagement of the Venusical Sam, Nanga, to get a commando, the animal of Buja, to get a fungazayo, and to some Sanyo Kungudo, engage your career responsible. So, Avana to wear their reflective jackets. There was also, of course, Savanga, what Pali Kurugudo, to wear their bracelets, Zaka Muchiro, Satumuta. Abalaba ne reflect ne helmets so that we were board abasobola kuzambala so that we were safe ku luguudo. Era abantu tubakubiriza nti no mugezeeko nnyo okubeera responsible ku nguudo ezo za buli omu. Era abaana bazikozesa, abantu abatambula bazikozesa.